Baba, naomba unisikie, hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee. E baba, naomba unisikie, hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee.
Mungu wewe mpaji kwenye kila hitaji, wala sina mashaka wala siulizi maswali. Ninaishi kwa amani moyoni, mina imani, najua ipo siku moja tu ya kwangu mimi. Uliniumba mimi kwa mfano wako tu, jinsi nilivyo mimi sifanani na mtu. Ingawa sina kitu lakini nimeridhika, najua siku bado siku yangu itafika. Ni ombi langu kwako ewe Maulana, najua huko juu huku chini wanitazama. Nipe zangu hekima, busara pia imani, baraka zangu tele kama mfalme Sulemani. Naomba linda familia na uzao wangu mi, kazi zangu zote mkono wende kinywani. Kile nachostahili ndapokea mkononi, sina mengi kwa sasa ninasema amen.
E baba, naomba unisikie, hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee. E baba, naomba unisikie, hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee.
Yeah, natembea kwa kuringa hii kwa sababu yako, adui hatunidhuru kwa ulinzi wako. Nipo hapa nilipo kwa uwezo wako, wala si nguvu zangu, hii imetoka kwako. Hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee. Pale nilipokosa naomba unisamehe, mimi si mkamilifu, lazima nijiseme, nijisafishe, ndipo baraka zako nizipokee. Naomba wako ulinzi kwenye maisha kila siku, vita kwa kufikali asubuhi mchana usiku. Wanahaha nami kujua tu nafanya nini, nimekula nini na nilipo tashuka lini. Wanasahau Mungu wangu na kesha wala hulali, ukaribu yangu unalilinda huchezi mbali. Wakubali wakatae, maisha yetu bila wewe hapa duniani sawa sawa tunapiga mayo.
E baba, naomba unisikie, hili ni ombi langu kwako, naomba unipokee. E baba, naomba unisikie, ulipokee. Naomba ulipokee.
Ombi langu lipokee. Ombi langu lipokee. Ha 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 ha. Ombi langu lipokee. Ombi langu lipokee. Ha 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 ha. Ombi langu lipokee. Ombi langu lipokee. Ha 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 ha. Ombi langu lipokee. Ombi langu lipokee. Ha 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 ha.